raha, wakati wa shida, umevumilia, basi ndio leo, nikufurahishe, wewe malkia, chaguo la moyo, ni wewe nakupenda, ni wewe nakuhitaji, ndani ya wasupa, wewe umesimama, ni wewe nakupenda, ni wewe nakuhitaji, ndani ya wasupa, wewe umesimama.
King producer, Sans. Big up on me.